nkwasɛm brɛ ni onua brɛ aso sɛ obetie nkwasɛm bɔmɔdi aso bɛfo bibi ɔban wɔ no wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ebrɛ du ɛyɛ mosomfo Akwa Hayford na ɛne mo ɛkyɛ asɛm yi asɛm ifi Lifeway Media Ministry hɔ ana yɛde brɛ wo ɔdɔfo a wotie mi ɛni deɛ mu mɛsrɛ sɛ ka wobɛma yɛabɔ mpae ɔdɔmfo mɔbɔhofo mpaebɔ tie fo gya wɔ nkyɛn ɛna akra yi naba bie no aba wɔ nim akɔkɔ abrɛ a wonhyira no na wonam wasɛm so ne hyira Awurade bi woma adwene ne nyɛnte aseɛ ni ɛberɛ a ɛbɛtie w'asɛm yi afade yɛhɔ adi twerɛ ɔ w'asɛm mu wade sɛ wopia mu bia nyɛ ɔyera ba ɛda w' ase sɛ wotie yɛn ɛnɛ hrade yesu din mu ana ɛbɔ mpaeɛ ɛyɛ msomfo Akwa Hayford bio ɛna me ne mo bɛkyɛ asɛm yi bɔmɔde a sɛ wobɛfrɛfrɛ obiara ka ho sɛ nkɔ asɛm berɛ du onua asɛm a me ne wo kyɛ ɛdeɛ a meka no mato ne din sɛ the open door pono a onyankopɔn bie akwanya a onyankopɔn bie ayɛ den ama m pono a wobie sɛ woka ɛdi sɛm no ɛti a ɛyɛ mmiɛnsa na ne yiyi mu nson ɛde koaa kosi nwɔtwe nkono ɛne ɛde rekɔ a awurade se na mehene ɔsi me na mekura sɛdeɛ ɔkronkron ani ne ɔnokwafo deɛ ɔkura David safoa no na ohene na obi ntumi ntum na ɔtumu a na obi nhene no ɛseɛ menim nnwuma hwɛ mede ɛpono a wohene mɛsi w'anim na obi ntumi ntum ɛfiri sɛ wowɔ ahoɔden ketewa bi na wodi m'asɛm so na woampa me din amen saa asɛm wei a John ɔhu yɛ abɔfoɔ no twerɛ kɔma Philadelphia asafo no ɛsɛ ɔno Yesu ɔno na ɔkura David safoa no David aseni ne no ɔno ɛbi bɛ sɛ yɛhwɛ the lion tribe of Judah the root of David has conquered ɔno ne ɛyɛ David aseni a ɔkura tumi ɔyɛ mfiti aseɛ ɛwie yɛyɛ nyankopɔn obi ni n'anim na obi ni n'akyi ei nea ɔka ne n'abam onua ɔso wɔbue ɔpono bi ama wo a saa ɔpono no a wɔbue ama wo no obie ni hɔ a obetumi atum na ɔtum so a obie ni hɔ so a obetumi ayɛ den ebie na wonim nea ayɛ adesua kɛseɛ hɔ paa sɛ ɔpono kɛseɛ a wɔbue ne sɛ ɔkasɛm bi kyerɛ asafo no ɛsɛ menim wo nnwuma hwɛ mede ɛpono a wohini mɛsi w'anim na obi ntumi ntum ɔdɔfoɔ awurade se onim wo nnwuma sɛ wohu sɛ sɛ yɛwɔ asafo mu na akwannya bi bie ma obi na nnipa no pagya na ɔkɔ a na obi wɔ asafo no mu a na ɔnwinwii ɛna wo nko a na woyɛ wei nyankopɔn sɛ wonim nnwuma nti wowɔ nnwuma bɛn ɛna mebisa sɛ woada no adi onyankopɔn nim mebisa wo sabre onwuma bɛn na wode adi onwuma no yɛ nnwuma papa a sɛ onyankopɔn ani anaa wotiɔ sɛ menim nnwuma nti mebie asa sɛ woda nnwuma pa adi ehwɛ nyankopɔn ahene ne ne tirene kane ɛde aka nyinaa ɔde bɛyɛ dɛ ɔde bɛdom onyankopɔn ne kura tumi ne ahoɔden no ɔno na ɔkura tumi ne ahoɔden ɔno na ɛso obia obi ɛne ntumi ntum na ne ɔka asafo no a ana ɛma ani ka sɛ ɔfi sɛ wowɔ ahoɔden ketewa bi ɔse the church in Philadelphia no is commended for keeping Jesus word not denying his name despite having little strength ɔse wowɔ ahoɔden ketewa bi nanso wokura m'asɛm no mu ara bɛyɛ den ɛbɛsi ɛnɛ na wonya me mu da na wodi m'asɛm no so na woampa wo me din no ɛde bebia a yɛkristofoɔ yɛnkyɛ ne yɛapa wo onyankopɔn ɛde bebia ne yɛapa wo no ɛde bebia biribi ketewa bi nti ɛna momfa ma asɔre ɛna ɛdɛndɛn wonkwa na ɛyɛ asɔre ɛno nti ɛna ma ɔpono kɛseɛ bi mbie ma wo no wakye wure yi a kasa baako mu na meka no wakye wure yi a abotire a wonyaeɛ na obi baeɛ na ɔteantea no na maame nya abotire na ɔsom saafoɔ no ɛnam saa de akwanya kɛseɛ bi a yɛde made ebie ma no be se se ade bia wuto biara se wu de super bedi se wu ti wanim awariye mu o abrabo mu o se wu ye wu ti wanim na wo yi akoma mu dia ya onyagopo be bi o prokasi ama a obi ntumi ntum da masa be se wada kura e ba be fere wo ye dia hye wo nsem ka kire be de fiasa fune se menu munyuma wo menu munyuma nyina ndi me bi o prama wo ana mpese be bo ho be se se nyuma be na ye de na di say ye politician say ye asofo say ye yenya ye to ade odwom ah oba gana ha re ho sam se se okoto ade ah na won wa woton no wa okoto bi no won wa woton no na okurokura phone na obisa se ne ebo ekose e di se ukuko no ukura se sidi numa na sidi du na odo koto a na so mate se ye se don akosura eh ni ya peja niti wo osafo do so na egu asoro demu kusiada eti enwuma pa na wo de na di nana mebisa wo nua osoro na wo bonya nkupon so bo but o radi se se menim nwuma nti nwuma biara ye biara e de onyankopon nim akache vede fa safo se aho odin so wo anso onim nwuma se wo bomo din de na mo se e no kre na bi wo ha wo aho odin sa na se wo yire ho na se your friend is saying, we don't know papa. I want this one. I na be the bathroom case. If you know sick swa, ah, we are then. Your friend is saying, we don't know why they sick swa. Me can't cry. Say, say, who didn't cry? Now you go put on your papa. We don't idea. Ready be beer puna mawa. We be entering tumuda. We be entering kofaka and from real. We be entering for how now money. They be our bako igaso na wa kuaba. Adwuma dia wudi biara ade kunum dia ba den ade ba brew se wo yare a esa so nyame nim wa ho den no nim nyuma pa odi den tino obo pega mo asori ye christofo ye ye nyame mbai die odofo mo ma ye nanyuma pa di de bia mi ka se se da be make better kan se on the good attitude no it opens doors a lot of doors and opportunities for us bia konya ene opunu ni akonya bebre ya den edema menu mienu ti bi ni amesero nukordie eyade ehia faithfulness faithfulness of Philadelphia asafo no okura Yesu ezegeto bi ya no kwafo a emfa ho de besie emfa ho e de beto na brabo se ohiamu se sikamu obedi Yesu echi obeya no kwafo na odi nechi ohun aya na yeso se yangobon fa Abraham misira Israel Abraham, your firm, the Abraham Bible scriptures, and what Bible call you? I'm say, we have for Abraham so Bishiano. Conference of Bishiano at the age of 75 years. 70 years old for 75 years. A very good Rubia, who's it? Cha, who teach ya? Cha, now, Ucha, what's a good child? No fear for you now. Master, you mean we are going to die. When you go boy, a very dear, the Chinese house, even Chinese cry and say, but it's as well, you know, quaffone tea. Na opeso di onyankopon na wa fena asemso di no o di onyankopon asemso eye eje na no eyi Yesu koma obofo no se ka kire asafo no se menim onwuma na wodi ne kure akosi ewi do wa ho de yakitu obi de ka kre bia ntwen se wa ho de ba bebre the little strength that you have no aho de ka kre bia wo bia bomoden se wo should be twanamon na menu se wo de tu sa na mon na your life will never be the same. Wa brabo no enya sada. Ye wo se sesaye e betimi aye de aba. Oh. Na adeba kunu se mumem empower Yesu. E tri power Yesu ntem dodo. So how na man ye ba? Se kwadanda ni ohiani atiti ba. Na ye power Yesu. Mumem empower Yesu. Ye momo de se. Ye ba kura ne din mu. Ende ikusi bro be ba mo mo nyina piti na se ese ye yesa akuri mudie be brain ya Yesu ari akuri mudie be de be brain asemi afri life word media ministry hall ena me de brew menia awuchi mi yakopo bi odun pro ama so obedi no kura mo yakopo wa ono nya menu akura tumi ni ahoden ono ho den sa wo tumi okase mpunu na epunu eni ti de we bia ma obiara obi antimi ntum da ebio san se wodi no kra ma no wo kra wo jidi am ntino menim se obi ne ho a obetu atupum ahomane ntumi ntum ba ntumi ntum obi antimi ntum na ame aka fa ho no eno ne bebam wodi wo jina se Philadelphia asafo no san se si beti me jina se Philadelphia asafo no dia ene ya ho de ketu bi a wo bia no Onyankopon ayɛ sɛ ɔrendi ahwa mɔda ɛsan sɛ yɛmpa wo ne din no mfa ho awade ketuo bi ayɛwɔ ɛmpa Onyankopɔn din wate mfa ho deɛ sie aware anaa asetena m ayɛ den anaa adwuma asɛm anaa sɛ wodi nokorɛ ɛwɔ nyame mu ɛsan nokorɛdie yɛtit yɛni nokorɛ wom asɔre a yɛba yɛni nokorɛ wom yɛhu nokorɛdie adi nti no ɔdom poro bɛɛ ne bia ma yɛ mekamfo Awurade Yesu Kristo ma wo sɛ fa kristo sɛ wokra agye nkwa wofa kristo sɛ wokra agye nkwa so a mekamfo yesu ma sɛ nya agyensa kra ne bɔmpa sɛ Awurade Yesu ɛne w'asɛm aba me nkyɛn Awurade ma menyɛ wo yera ba da Awurade bi ɔdom poro ma me bɔso bia meyɛ biara megyae mafa wo sɛ mekra agye nkwa mɛtu anoma wɔ mu wobi ɔdom poro ma me ɔno nyame w'asɛm a waka no megye w'asɛm no di sɛdeɛ a woka kyerɛ Philadelphia asafo no sɛ wokura w'asɛm no ɛnɛ mekura w'asɛm kɔ sɛ kristo wobɛhyira me Jacob ɛso wobɔfo wonhyira me a mema wo nkɔ Awurade nhyira wo no nom Awurade nka ho Awurade ntu no anim ma wo ɛno sɛde afoforɔ so wotim telefone a wobɛfrɛ me anaa wode wobɛsɛne me mail email hifordjackson@ymail.com hifordjackson@ymail.com anaa so me phone number yɛ 0244-86-9499 asɛm ifi Lifeword Media Ministry hɔ ɛna mede brɛ wo nyame nhyira wo sɛ wotie nkwa asɛm yɛmsomfo Akwa Hifford bye bye.